This is the African music mix on the Voice of America.
a smile to your face, doesn't it?
African Music Mix.
The African Music Mix on the Voice of America.
more of the music you want to hear from your favorite artists more often right here on VOA. Friends about VOA Africa, music, sports, and news.
Za utumwa kichwani kipawa cha toka kwa Mola wala sijatumia ubani sistapi kupata chato watu na gani la butani rap biashara bwana ila angalia usipata sala kuuza mitumbua pipi mandazi zote biashara usidharau hizo biashara watu watangongoshia msala wasomi wengi wamesoma kwa kutumia hizo biashara mashahiri sibatishi na nitauza nyingi na kala na sio utani nyota kwangu muonekana biashara wanago ni rafiki zangu tena wakina wewe uliza maswali mengi majibu mimi sina nakupa rap shule mashahiri yangu yana vina watu wana
Achana now.
Wana paka tope jina langu.
Achana now.
Wana taka ni mkosemu wangu.
Achana now.
Wana taka potosha dila yangu.
Achana now. Watu wanachonga sana juu yako.
Achana now.
Watu wana paka tope jina lako.
Achana now.
Watu wanataka mkosemu mungu wako.
Achana now.
Wana taka potosha dila yako.
Nasema achana now.
mini akina biashara ndo ajira kama nyimbo muziki basi weka subira sister piku pata jina watu wanapata sila waleta choke binafsi na kupanda mizizi za fitna kwa nini tusihishi kama dogo na pina alichoke tupe mambo tukati
wanachoke binafsi achana nao sister pie achana nao wanachoke binafsi achana nao mali brand eh asifai hizo chuki binafsi asifai masela wote asifai hizo chuki binafsi asifai tuziacheni
wakasuka kwenye stage waanguke so kama najua kurap tu hata kurusha tu au vipi mfano hawataki tuisho nataka tu ambiti nipe biti kwa mashairi na wakurupushe nikate mizi za fitina mizigo ni rononi shushe sitaki kizuizi mbere yangu hata mtu wa huyu ni wangushe watu wanachoga sana juu yangu
achana nao
watu wanapaka tope jina langu
achana nao
watu wanataka ni mkosemu wangu
achana nao
wanataka potosha dila yangu
achana nao watu wanachoga sana juu yako
achana nao
watu wanapaka tope jina lako
achana nao
watu wanataka mkosemu wako
achana nao
wanataka potosha dila yangu
sema achana nao
tokacho kwa mola kama kitorunguniwa ni sawa na skali vitani abadili nia ongeza bidii kwenye stage safisha njia funga maskio fanya utakavyo kwa nia sikiliza ushauri wa watu panapotakiwa ufikirie kwa kina kisha tunga jumbe kwa vina wapo wengi wanasema crow wapate jina
acha sema atakavyo kwangu mimi
anasina acha nanao sister p eh acha nanao wanachoki binafsi achana nao money brand eh usiwafate wenye choki binafsi usiwafate sister p eh usiwafate wenye choki binafsi usiwafate money brand eh
the best mix of your favorite music and the most reliable news source, VOA Africa.
Centrafrique, Télécom Plus, GSM, très moins cher.
Papa, télé, nambi, gili, li, juni. Tango, son bien, kéo, ala, wali, ya, kisi. Fade, mbie, ke, papa, si, pasi, ti, duni, yao.
Tatangelengele, tatangelewayo,
tatangelengele, tatangelewayo.
Right here on The Voice of America.
Taringa sherie, maile. The music, all the music, non-stop on African Music Mix.
Music from throughout the continent. The African Music Mix.
you loud and clear with your favorite music. This is the African Music Mix on VOA.
For a musical journey throughout the motherland on the African Music Mix.
I'm